Oh, watwa la matwele.
Watwa la matwele, bombeli wenzeje. Oh, sashumeta.
Oh, watwa la matwele.
Watwa la matwele, bombeli wenzeje. Oh, sashumeta.
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 Watwa la matwele.
Watwala matwele, bombeli wenzeje. Oh, sashumeta.
Bayembekulume.
Sobasha yango shame.
Bayembekulume.
Sobasha yango shame.
Watwala matwele.
Watwala matwele, bombeli wenzeje. Oh, sashumeta.